andal ana weli, faamo wala andal ana ndarta andal, jogiiɗo andal ana ndarta ɓeydude andal.
Ngoonga jaati, heɓe ngalaa andal ana kaani ndartude andal, sabi mo walaa andal walaa bii aduna, mo walaa andal yo bumɗo e aduna. Kana ndaarten andal, so en ndaartii andal fuu en keɓan barke meeɗen aduna, cakkite lobbe laakara. Ndaarten andal, andal nii jogii ndimaagu. Ndaarten andal, anduɗe andal kañum waawi anndude sii muuɗum, anndude andal kañum waawi heɓde aduna heɓa laakara. Ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗo ɗon na paamon hono ko kaaloo oo warata yottinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal manngal e dewtere mawnde windaande Jules Verne maagi pillotooɗo yo Abdourahmane Sangare, kañum warta yottinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke en barke anndude ngal ɗo andal.
Mi jowtii gorko e debbo, suka e mawɗo, o tawaaɗon leyɗe aduna, oɗon kettinii min fuu faa hannde oɗon ngoodi heɗaade programme meeɗen anndiraaɗo jannde dewtere seniinde oo, iwde e Moodibbo mo jom anndal wiyeteeɗo Jules Verne Maggi. Muyɗe ndeeɗoo jannde woni yottinde haalaaji lamɗo ɗi ley siiji aduna oo fuu. Ndenno wooduɗo fillanaade on ndeeɗoo jannde e fulfulde woni min giɗo mon iwde transword rejo konngol wayraago, hettuɗo to masiŋaaji to faa walla on nande konngol am o. Ana annditire Fidel Atse, kanko du omo jowta on faa sanne. Mi holliti on kile keewɗe ndeeɗoo jannde anndon, so nii won ko nafi on, oɗon mbaawi neldude min ɓataakiiji faa keɓen anndondiren. Kaa wanaa ɗum tan, miɗa anndina on du kasettiiji janndeeji amen ɗi ana waawi heɓaade so nii on lamdanike. Ndenno mi hollitiino on e ley mbiiɗe cagite jannde meeɗen ƴaɓɓiinde nde. So en ngari hannden en ngaran kaalen haala no junuubaaji yimɓe ɓolɓe foti ittireede. E ley majjum miɗa yiɗi janngen mbiiɗe aaya noogay e jeɗɗi faa jooni iwde e ley suura nayi dewtere lewinkooɓe nde. Annii ko winda, so won neɗɗo olo tawaaɗo e ley fedde nde luttuɗo jammirooje lamɗo ɗe, tawi hensaake de waɗii ko haana waɗeede, so mo heɓii faamu e banngal lutti makko ɗi, omo haani e sadaka makko hokkude mbeewa ɓota nga walaa ɓakkitaare fuu saabe hakke mo o waɗi o. Jooni e kaa haala eɗen keɓa faamu e no neɗɗo ɓolo, ɗum woni neɗɗo mo walaa darnde hertiinde foti yottinirde sadaka ittoowo junuubu muuɗum. Ndenno hono o hakke Almasihu Iisaa woodi bawɗe ittude ɗum faa hiɓɓa, sabu jaɓuɗo gonɗinde e Iisaa Almasihu fuu wonde tawa nyande wootere ana wara e makko, ana ndarda mo yaafo hakkeeji muuɗum gonɗina e makko hono kisinoowo muuɗum. Non du so warii e wakkatiiji joomum tawaama e ko luttini, ana haani warde yeeso joomiraaɗo ndardan mo yaafoo ɗum. E ley majjum miɗa yiɗi janngude ɓataaki Yohanna Arano, suura Arano aaya jeenay. Annii ko nokku o yiɗi famminde en. Kaa so en yaadirani lamɗo lutti men, o yaafoto en, o laɓɓina en e tuundi fuu, sabi kanko o koolniiɗo o puccitido. Nden no sadakaji kirsamaji di fu, ana wodi holitinde en, maide Isa Almasiu, hono safari lutti. Sabu goninal e makko tan, lapinal lutti, wavi hebirede. Nun Yohanna mo batisma o, nde yihi Isande, wihi yimbe, ka hala. Anni njawdiri lamto itandi hakke aduna nanno yafa hakkeji meden di e goninal e makko woni ko hebirte e lay majjum mi yidi jangen bataaki faade e efesun koobe sura arano aya jeddi anni ko winda e lay o aya sabe maide almasiu Latake, hono kirsamari, un wadi de kepden ndimaku. Ngu woni yafanede hakkeji meden. Ndenno anni ko sura o, yidi hollin tinden. So don michiti e le ko janguden, le linjila marka. Nde Isa Almasiu warino, fa ala aduna. Nde tontano do leggal bardugal nde mo tawama o mo waitoro lamdo o mo wiya ka hala jomam ko wadi njoppuda kam ndenno almasiu latanike en lutti nde wadano do leggal bardugal ngal nde ka andon mo senido wodi lamdo du tawama ana woditomo ka andon ana wodino e lay makko fa ndewral wada hakkunde meden so gonga dum fu ana hauni fa med ka non woni ko dum way nden no fadde meden yaade yeso mi dardan hettudo masngaji to o walla on hebude fam e anditore amen naadu ko wiete adresi amen ko
so odon jidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldom min e dey reedi Côte d'Ivoire numeroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Den tiabo fa sanne. Ndenno mi holliti on Almasiu Isa latanike en lutti. Nde wadano do leggal bardugal ngalnde. Ka andon mo senido wodi e ko mo tawa o mo wiya ko dum woni joman ko wadi njoppuda kamko lamdo tawama ana woditomo ka lamdo ana wodino e lay makko fa ndewral wada hakkunde enen e kanyum dum woni enen bibbe adama mi holliti on dum fu so gonga ana hauni e famu sanne ka non woni ko dum way sabu almasiu mo cenido wonno mo cenido wodi du ka dum e tawede fu luttiji meden woni ko yowa na du lindina do makko dum gonga du abada en famata haddi no mo yihir torra foti nde mo tontano do leggal bardugal ngalnde eden kani wakati fu tawede eden miccito Almasiu Isa danni en e hakkeji meden fa anden fay kisinda meden wana e golleji meden lobbi woni ko hebir en ka e do goninal meden e ko Almasiu Isa golli woni ko kebirden dun sabi eden kani woitade luttiji na du hakkeji meden Elei majum, mi waran jangande en, bataki fade e roman kobe. sura jeegom aya arano e aya didi anni ko windi e ley de do ayaaji noy mbiyetten denno yalla en keddoto eden ngada hakkeji fa moƴƴere lamdo beydona dum wawa latade enenne si en cedi e hakkeji fa en nandi e maybe noy mburtirten e majji katen na on pamay Isa Almasiu nde mutinaden e ley mayde mudumde ina nandi hono en maydi e Isa en gattidama e mudum ley loho sabere nadu ley birille dum wadi fa gonden e gurdam kesam hono no Almasiu irtinira e mayde sabe bawde lamdo babiwo mawde den si en kauti e makko nanduden e mayde makko fu en kautan e makko nandude e irtagol makko du denno so en dardi Almasiu Isa labbina en e hakkeji meden en kana tawede eden birfo e majji fadde meden yaade yeso kasen min dardan hettudo masingaaji o walla en fa nanen jimi iwde e nowrawgo jallo ana yimane en Almasiu jaalike mayde denno en nanan nowrawgo jallo bonjour
Isa jato ke maide totile gol guta Isa jato ke maide totile gol Isa jato ke maide totile gol guta Isa jato ke maide totile gol guta Mwebe Isa jemdi wakati nenyalo mbibino Isa jato ke maide totile gol Totile gol Totile gol Isa jalto maine totile go Isa jalto ke maine totile go Isa jalto ke maine totile go guta Isa jalto ke maine totile go guta Webe Isa jemdi wakati lele disegino Isa jalto maine totile go Isa jalto maine totile go Isa jalto ke maine totile gol guta Isa jalto ke maine totile gol guta Mwebe Isa jemdi wakati nenyalo mbibino Isa jalto maine totile gol Totile gol Totile gol Isa jalto maine totile gol guta Isa jalto maine totile gol Isa jalto ke maine totile gol guta Isa jalto ke maine totile gol guta Mwebe Isa jemdi wakati ne maibe juno Isa jalto maine totile gol Isa jalto maine totile gol Isa jalto ke maine totile gol guta Isa jalto ke maine totile gol guta Mwebe Isa jemdi wakati ne Isa jino Isa jalto maine totile gol Totile gol Totile gol Totile gol Isa jalto maine totile gol guta Isa jalto maine totile gol Isa jalto ke maine totile gol guta Isa jalto ke maine totile gol guta Mwebe Isa jemdi wakati ne rule jipino jaw toke mayde dotinde golgota isa jaw toke mayde dotinde golgota mayde isa kemri wakati ne isa yuduno isa jaw mayde dotinde go dotinde go
dantiyabo fa sanne nowrogo jallo den no sakiraabe nowrogo ana yimina fa famina en almasiu isa jalike maide mo imitike nyande nyalawama tatabere de mo wadano le lohonde den no sakiraabe am worbe e rewbe anni do woni timode no jande meden tawano ana fecciori non mida yidi denno jonika ngaren e mbide sura jettio e lei o do sura en keban faamu eno yottinobe sadaka be tawano ana wade nadu ana halfine golleji mudum bataki faade e ibranin kobe sura jetti aya nogay e jetti wi tawreta ina supo bibbe adama lokkabe lato yottinobe sadaka ama gada majjum tawreta lamdo fodoro keno huni subi bimun latido kibudo fa abada on lato horejo yottinobe sadaka denno sura jettio waran famina en no horebe yottinobe sadaka be ngarete fa halfine golle mudum eno manda mudum woni hakkile meden o iwan eno sadakaaji din foti yottinirede fawo jonika e do yimbe humanibe yottinde sadakaaji be dum woni denno en iwan e duppirde marjaninde pewten do fakare marjaninde andon to duppirde marjaninde woni ko lamdo tawa ana timminira kabaru junub fa labi dum waralina vide hono luttowo hebudo yafa luttiji mudum latike neddo kibudo sabu omo wawi tawede omo wada ko sobini dun sabi lamdo wodan nabudemo to fakarende fa lotamo wakati fu yalla omo wona e senare nadu e chenan dun woni ko yuhanna yidi famminde en e lay bataaki mudum de wino ka hala lay bataaki mudum wihetedo yuhanna arano sura arano aya jeddi fa yottade aya sappo denno mi janganan on mbide de ayaji anni ko winda don kaso e foire ngurden no o worri e foire kanko e hore makko ni den en denti enen e kohemen kasendu yijam bihiko isa labbinan en e tundi fu so en bihi en luttali en jairi kohemen en gala e gonga kaso en jadirani lamdo luttimen o yafoto en o labbina en e tundi fu sabi kanko o kolnido o pocitido aya sappo so en bihi en luttali en jogori ke lamdo yo penow kongol makko natali e meden denno de do ayaji ana wodi famminde en eden kasindini warde e almasiu isa wakati fu ndarden mo yafo en hakkeji meden ingadeten nyande fu ka andon neddo gondindo e almasiu isa weltata ko e tawede ana wodi e golleji luttinidi nden no ɗum woni ko yiɗumin faamen, ka wana wiide en luttata, sabu en ɓiɓɓe Adama woodi. Ɗum ana hollita ndenno en ngala sembe ko laati, ka ruhu lamɗo ngooduɗo e meɗen saabe gonɗinal men e Almasihu Isaa ana waawi hokkude en sembe wonde wakkati fuu e laaɓal kañum e senaare faa lamɗo weltoro en. Ɗum woni ko o nokku yiɗi famminde en. Ndenno en njahan yeeso ngaren e kabaaru suura jetti o faa jooni e faamu muuɗum. Andon Israelankooɓe ana woodino, naa du ana jogiino yottinooɓe sadakaaji. Ɗum woni ko saabani windeegol ndeeɗoo dewtere Lewinkooɓe. Non du mo tawaama omo wi'a mi waɗan on, naa du on laatonto kam laamu ittooɓe sadakaaji. Kaa ko boni e majjum woni nagge nge ɓiɓɓe Israelankooɓe wonni nge bonnii kabaaru ooɗoo anniya. Ɗum waddi lamɗo suɓaade iwdi Lewi ndi e hakkunde ɓiɓɓe Israa'iila. Ndin iwdi du neɗɗo gooto tan woni ko suɓa faa laatoo hooreejo yottinooɓe sadaka. Ɗum woni suudu Haaruna. Hono non du lamɗo ana hollita hannden dental gonɗinɓe ngal hono yottinooɓe sadaka. Kaa hooreejo yottinooɓe sadaka o kañum woni Iisaa Almasihu. Ɗum woni ko ɓataaki amaana keso wiyeteeɗo Ibraniinkooɓe o yiɗi famminde en. Nden no fadde meeɗen wartude janngen mbiiɗe o nokku, mi ndardan hettuɗo masiŋaaji o walla en faa foftiren e nananɗe cereeɗi seeɗa. Dañtiyaabo faa sanne giɗo. Ndenno en njahan yeeso, mi hollitii on amaana keso o ana woodi famminde en. Enen dental gonɗinɓe ngal hono yottinooɓe sadaka. Kaa hooreejo yottinooɓe sadaka o kañum woni Iisaa Almasihu. Ndenno mi wi'a on ɗum woni ko ɓataaki amaana keso wiyeteeɗo Ibraniinkooɓe o yiɗi famminde en. Ndenno e ley majjum mi waran janngude suura jetti aaya arano o ko yiɗi wiide e banngal majjum. Annii ko winda e o nokku. Ley haalaaji ɗi min kaalata ɗin annii ko ɓurni yiɗde wiide. En keɓii almaami mawɗo na du yottinowo sadaka mawdo on woni jodiido gere nyaamo jodorgal laamu lamdo mawdo gondo do kamwo denno mida yidi kasen beiden e lei majjum jande ataki Pierre Arano sura didi aya jene anni ko winda e on nokudu ama onon goni iudi chubandi almami en lamido on yimbe lamdo senibe lamdo subeke on mbajo don golleji lamdo maudi kam woni urtindo on e lei nimire watti on e lei annora mudum maudo denno edo ayaji ana wodi hollitinde nafa enen gondinbe e almasiw isabe nadu no fotuden latade denno eden ngayani aduna hono yottinobe sadaka ka horejo yottinowo sadaka o woni isa almasiw nondu e rufugol makko ija makko dam woni ko yaafa muya e ngurndam keddotodam waawi hebede gondindo e makko fu ana heba luttiji mudum yaafe kama gondinaali lamdo holliti lei hala mudum kiite jomun tajama nadu jomun sarama muide almasiw isa yo goto fu wara e makko gondina e makko yalla ana heba ngurndam keddotodam nyande jango sabi kanko woni ngurndam kanko woni lawol kanko du woni gonga gondindo e makko fu heban yaafede hakkeji mudum ngurndam keddotodam e almasiw isa tan waawi hebede wana e golleji meden denno yo lamdo hokku en famude dido golleji wakkati fu e le ngurndam meden yalla eden keba yaade yeso e le gondinal meden nyaagunde am woni yo lamdo wondu e modum e dow alhorma isa almasiw amina
ko kettini do joni ko le iwde e suudu radio transwar radio anni anditode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 e suudu radio transwar radio le lamdo hollu en wakkati goddo no kasen tawe e en nguri e en celli Chate, 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 ch